vipi? Hii dunia ina mengi. Nilipotoka mateso majanga, nivumilie. Mimi huyu nishakutana na vingi, chonde usinunie. Kuna muda sina mudi, usiwaze sikupendi, nisubirie. We umekuja kutibu, Mungu kakuleta ndo nafu yangu. La kwako linanisibu, shida yaliyopita yaliacha maumivu. Oh baby,
pole pole. Pole pole. Pole pole. Pole pole. Oh yeah. Kizazi mama umeshanielewa ndo salama. Sitawaza mambo mengi wala kukuweka mbali. Shelila washafegi mie niombe lili sipewe haswa umeliweka sawa. Nimesha piga skati gari, nimesha paki ali sare sare. Hata walivote shati la chagua kubaki. Laza kuzama, msilioko ichonde mbuvi na fia mtoni. Ayaya,
we umekuja kutibu, Mungu kakuleta ndo nafu yangu. La kwako linanisibu, shida yaliyopita yaliacha maumivu. Oh baby,
pole pole. Pole pole. Pole pole. Pole pole.